Ay, you mames. Oye, mole, ay, you fandom. Charoria, con bebé.
Baby, boy, hey, tengo y ya no somero. Y bala, yo vi tu coinoni. Baby, boy, hey, tengo y ya no somero. Y bala, yo vi tu coinoni. Baby, hey, tengo y bueno, no te tu que te molí, yo vi tu coinoni. Baby, tengo y bueno, no te tu que te molí, yo vi tu coinoni. No, money, joy, belong to me. You belong to me. Money joy belong to me. Oh, money joy belong to me.
Baby mama nga jala kitijo. Konye jaute ne bere ne senini. Aberuka abeta mine ngojo. Kone lose ngona minare ngojo. Kone kwenye ngona minare ngojo. Kone lose ngona kotore ngojo. Najidonga pesuru ni punoi. Najidonga pesuru ni punoi. Achengu ne tengo balerit. Achengu ne tengo balachunis. Soy kopu yeni nomi tikere jonge tau. Konye jaute nene seruno. Beta pesa na ichumi tijonga etau ba. Konye jaute nene seruno.
Richard!
E jaute nene senit.
Baby it. E pone da minare ngonjongi ni boda more tongo kita jo baby.
Ay, tukungi ni just.
Pone da minare ngonjongi ni boda more tongo.
That's a lie, never.
My baby, my baby, my baby, my baby, come to me. Come to me, my honey, come to me. Come to me, my honey. Hey, 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 hey.
Baby, boy, I tell you, I know so many. Balaja, we do coin on it.
I do coin on
it. Baby, boy, I tell you, I know so many. Balaja, we do coin on it.
I do coin on
it. Baby, I tell you, when I need to get the money, yeah, we do coin on it.
My Sharon. Mad, my joke, my Sharon joke.
Minani money jo, jai konga minani ni money jo. Minani nera jo, jai konga minani ni nera jo. Minani balajo.
Kwenye kwa na dusi 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 kwen